olo e mafuta male SBS Samoan.
Tuna le mafai ona tula i le taitai o le WikiLeaks Julian Assange i le aso muamua. Na tango fiai lana apili i le famasinonga i lona tona, e tau fiai ona ave faamalosia o ia i se extradition order e tali i ona molianga i le famasinonga i Amerika. O le mafuanga pe ona faaalia e ana loia i le famasinonga ona olo vai vai mati ngā ina i se ngā se ngā se. O le vai aso taluai, na pāsia i le moto sui o le pālemene tele i au se tali enei, se mau e talo sanga i nai fai ngā malo i Peretania ma Amerika e tatala Julian Assange e to e fo i mai ilo nātu nu ui au se tali enei. Nā faaalia le sui pālemia Richard Miles i se talanoanga male ABC, olo onaunau le malo tele ina ia vave faya se faa iunga i le mata upua Julian Assange.
What we want to see is resolution. Obviously, we respect the independence of the both the UK and the US judicial systems, and we are very respectful of that. But in respect of an Australian citizen who is incarcerated overseas, we are very simply saying that that this has been a long time now, and this is a circumstance which needs to be resolved.
Le sui palemia, Richard Miles. Ua whaamabae le pule whaatonu o le supermarketi le Woolworths Group, Brad Panducci, ma e amatātu ia se tema o na sui tūlanga iai le tamaitai o Amanda Bardwell. O le whaamabaenga a Panducci ua whaia i se teimi o loo telefasili i company supermarketi au Pito Tetele e luai au se talia nei, le ka e le supermarketi o Woolworths, ma Coles, i lea miotonu o le si itanga o le tau o mea ai i a supermarketi. O lo whanga solo le teimi nei, se iloilonga po te review a le komisi le ACCC, le Australian Competition and Consumer Commission, i le whātau vanga i le tau o mea ai i supermarketi au se talia nei. Ua whaalia mai e leoleo i New South Wales, le mōlia o se alii i le fasioti tangata, i le mālili wai o ni tangata se toatolu, o se fafine ma lana tama o se tamaititi laititi lava, ma se tamaloa o lo talitonu leo leo o se toalua o le fafine ae ua tetea. O le ua molia o se, ta, o se ali ina taunuu i le falemai le Westmead Hospital, ae o a afia ini manu anga mai seanga ese ilona fatafata i ona lima malemanava. Na faalia Detective Superintendent Danny Doherty, o lo faa wopea, a lato suesuenga.
A sort of a chain of events that I think it's not only tragic in the circumstances, but the consequences were cataclysmic. You know, and we've just lost, you know, three people from one family and been had their lives taken away, and what we allege is a murder.
Detective Superintendent Danny Doherty o le matanga luenga o leo leo i New South Wales. Ua te ena le whainga malo i Amerika se mau na whaatuina e tunu o Arapi i malo au whaatasi e wala awai mo le tāo fia le tū mau o le taua i le wāo Isera e luma Hamas. E to se fulumana lima sui po o tunu o lo awai i le fono o le pui puinga a malo au whaatasi i le United Nations Security Council, ma i le pālota e to se fulumana tolu na ioe i le mau e to tasi na titee America, ai le ilafoina se pālota Ben Epstein le malo Peretania. Nā faalia le sui o Palestina i malo au faatasi Riyad Mansour o se whainga le alofa i tangata sivili o Palestina le te ena o le mau e le malo America.
The veto of this draft resolution is not only regrettable after weeks of consultations with every single council member, and after endless patience by the State of Palestine, the Arab states, and nearly the entire international community that for months have demanded a ceasefire. It is absolutely reckless and dangerous, again, shielding Israel.
Le suyo Palestina I malo au fatasi, Riyad Mansour.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.